omulungi gwe nalonze mama abanoonya abalungi ngamba bamisi warodi balina omuntu gwe baleka balabika nga tebamulaba bwate nga yabasinga bonna bonna be balonda nange gye ntambulira nagudde ku mwana omu nakole oli omwana anyirira alinga ekinyi ekito alinga obwomwezi guneno gwakaboneka nze omwana njagala nange mwagala oyali twawula siraba gyaliva kuba mwagala naye njagala oyali twawula mwaliva mutemu yasinga fastikirasi yagirina owange yasinga fastikirasi yagirina bananga omwana womunagole anjogeza oluzungu omwana womunagole anjogeza oludica omwana womunagole siraba kiri munemya tyomwana womunagole kuba
sikudieka omwana anyirira ye alinga malaika soko mulabe bebi wange ngeri jayaka genda mutwala ne maka anzalira omusika simanje namukweka kuba abenukubo tewaliwe batatuuka nandi mutadde mu mpuku netwekekeyo omuttaka naye kale kamulekere mukama katonda yekka siti beibe nyowe ininkukunda oli kirabo kyange kuva wa katonda kwagala kuba mumutima nga kuli muli munda sabalaguyo kimpe njikwate nga tenda kubanga gyenkuwa eyange yo eri mukyenda
yasinga fastikirasi yagirina owange yasinga fastikirasi yagirina ababadde banjogerera
mbunze nga sikwana
ndabika nga natomerwa
kumbe gwe nnina okwagala
mukama kyakuntegekera
nze bebi ngenda kukwagala gwe kirumye ekimulumire ddala eby'omukwano byakujanjawaza
gwe newobuuza natolo
gwe kinyiza nansonyiwa
akaseera kano mukamanyi nammwe
atakamanya nansonyiwa
olinjulira bwolibo kafunye yasinga fastikirasi yagirina owange yasinga fastikirasi yagirina bananga omwana womunagole anjogeza oluzungu
omwana womunagole
anjogeza oludica
omwana womunagole
siraba kiri munemya
omwana womunagole kubanyirira alinga malaika
memba Ismail XK Senior omugezi womulasa atakuba restaurant the music soldier
Ray Tutti Wibone
Real Family Entertainment Nice music forever. DJ Rush, MC Mbalata, I never.